Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Dawoyame, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyame, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ay,